Ikra.
Big David Logic to the world.
This is a message from Daddy to you. He loves you so much.
Sure.
Daddy with you. Salisa wanga munana nebankole antyo mwana tandisa okusamba kaliketa lono wamba nkunyumiza tosobola kukitegeera abasawo nga betala tudde mu ntebe nandawo negumya ng'emiranga givuga amaziga twayiwa ne mukama tujulira oli mwana wange sanyu lyange weli mwesubi lyange Oli mukatimba wejirisa Gamama wa aleri munda Ngoruta rupami ama zoturwana You brought joy to my world Mukasera go waliwe mirembe Na isi tisubira Na emukama yanya nukula Kati nkutaka ne musala wensaba Mukama kuwangaze mpaka mubukate Obele nempisa vulorukete Bela mkwata mpola tujeme labakate Ikla Oli mwana wange, sanyu lyange, wali mwesubi lyange, baba. Oli mwana wange, musayi gwange, wali mwesanyu lyange, baba. Kati nkusibira ntanda soma, nebyo ensibi nno tebikwemazanga mu Yagalanga bano tobayisa bubi Sonyi wakunyitsisa okuwolera kibi Kusaba tujemeranga mama Yagala nyo mama Basaba temuswaza Kalungi netali kabube baganda bo You brought joy to my world Mukasera go waliwe mi